baby. Nguo shingo mguaro kama niko peponi. Staki bingo ni pesho, nirudisho totoni. Oh baby boo nipe zaidi, nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi, wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki, nishapoteza dira. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara, kunda deriva daladala. Basi funga mkana.
Sense, I sense, 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 sense,
too much money.
Kino kwa chini kiteremshe, makusudi kiteremshe. Yamepanda majini niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo za kesifa, nani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi za kepicha, anavi macho vidogo kaumbika.
Mekwa kezima moto,
moto.
Asi Jesusa nkambuli ya kimoko,
moko.
Yake maringo ni konyo,
oh konyo.
Vikubwa penda kifidogo,
toko
toko. Kama moshi na sigara, yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki na sangara, kunda deriva daradala. Basi funga mkana.
Sense, a sense, mense. Sense, a se, sense, mense. A sense, mense. Sense, a se, sense, mense. A sense, mense. Sense, a se, sense, mense.
Baby ukinipa na zizima,
I'm sharp popo, ayo, ayo, I'm sharp popo.
Kinga paniki china china,
I'm sharp popo, ayo, ayo, I'm sharp popo.
Baby wasigina,
I'm sharp popo, ayo, ayo, I'm sharp popo.
Vishakuna kubimichina,
I'm sharp popo.